Bébé,
oui.
Tenez que c'est le volant.
Oh baby,
tenez que c'est le volant.
Baby, nous tenez que c'est le volant. Ura bizuwa na kunze njenda gula. Nubite kukura oya ndaguha. Amafananga na yo ndaguha. Baby, nous tenez que c'est le volant. Ura bizuwa na kunze njenda gula. Nubite kukura oya ndaguha. Amafananga na yo ndaguha. Nibyo ntutinye guserebula nakuzanye hano niyemeje kugura fata icyo ushaka mugihe ushaka nje ni wowe nshaka mwari waka nago byoroshye kubona umwiza nkawe nago woroshye uri impano nahawe buri kibazo ugezemo please umpamagara erega kukubura ni nko kubura amagara uri umwiza w'urwagasaburu tuwiyita igisabo ndaguha ndaguha byose ntaretse n'iby'imahanga mva kuwagiye wasafakaza n'ubufu dore kubw'umutekano wawe nkina ku ngufu ndaguha ndakugira lady boss wojiva kuba byiyita mu nzu nta n'igikosi baby ntutinye guserebula urabizuwa nakunze nge ndagura ntubyite gukura oya ndaguha amafaranga nayo ndaguha baby ntutinye guserebula urabizuwa nakunze nge ndagura ntubyite gukura oya ndaguha amafaranga nayo ndaguha mu buranga urabahiga mu buhanga naho ukabasiga nyaminga ubaruta mwamikazi wa fighter nyita king with the queen baby you know what I mean nyita hani nkwite mood tuza hola honeymoon nzagwa buri kimwe mbere yuko ukinsaba negera ababyeyi mbegere mbagusaba now nukuva ikigali mpaka igisenyi ku musenyi tuharira iseni naho fata mapu ureba ahakurikira aheza uri buhitemo niho dukurikiza buri kimwe nakoza triyazi celebula baby ntutinye guserebula urabizuwa nakunze nge ndagura ntubyite gukura oya ndaguha amafaranga nayo ndaguha baby ntutinye guserebula urabizuwa nakunze nge ndagura ntubyite gukura oya ndaguha amafaranga nayo ndaguha nagusiga nkajya he umwiza nkawe yava he nagusiga nkajya he umwari nkawe aboneka he ni wowe kampara mbyuka mpamagara ni wowe wansiga umutima ugahagarara baby girl sinza kureka ibyo mvuga n'ukuri uri ntaboneka ntuzigera umbonana n'unyuranye nawe reka nge sindi nk'ababandi babona bakabaga kamata hogoza ryanjye mutere kamata umwari nawe baby ninje nawe mu rukundo rwawe hane ninje nawe baby ntutinye guserebula urabizuwa nakunze nge ndagura